Nimesha sema, sasa unasemaje? Nimesha sema, sasa unasemaje? Nimesha sema, sasa unasemaje? Nimesha sema, sasa unasemaje? Chora mipaka lakini mamba na voka. Kama kupenya kila sehemu na penya. Kama kutamba na tamba, kama kunyesha na nyesha. Kunizuia kuimba, hapo uwezi. Kunizuia kusema, hapo uwezi.
Kwani wewe ni nani?
Nyani!
Zawadi yako
ni kifo.
Harakati ni wito, singoma ya watoto. Mtaji wa kwanza afya, wapiri ni yamani. Mtuma anaga afya, mtuma anaga amani.
Dai chako tukuzime kama ta. Na dai changu na sizimwi kama ta. Uoga wako, umaskini wako. Ndi mdogo lakini mkata shombo. Unataka shibombo. Bom bom bom. Unataka shibombo. Nimesha sema, sasa unasemaje? Nimesha sema, sasa unasemaje? Nimesha sema, sasa unasemaje? Nimesha sema, sasa unasemaje? Sema niseme, kimbia ni kukimbize. Ufiki mbali, wananchi wanajua. Toka zamani mina soma tu ramani. Chini ya jua kidume nele zaliwa. Sipendi maukweshi, maukweshi chisheshi. Sipendi maukweshi, maukweshi chisheshi. Mziki hauna bingwa, machize ishikeni mike. Yeah. Kama sipu na nisema, kama sipu na niteta. Sasa je, nimesha jua. Sasa je, nimesha jua. Mziki kapuni, viwanja patikani. Kila kukicha hip-hop, hip-hop. Wafarume bandia, wanajibandika na kujibandua. Mama madume tupa kimia, mto mali yetu kimia kimia. Vuta kiti tulela, bada ya kazi sani gambe. Vuta la, unataka shibombo, bom bom bom. Unataka shibombo. 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 Nimesha sema, sasa unasemaje? 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 Nimesha sema, sasa unasemaje?